Ebyongo bitadde wali World Chief of Fugo Katoliki mu gwanga lino lu Uganda Catholic Episcopal Conference ulangiridde ng'ebikujjuko ebyolunaku lw'abajulizi bwe busaziddwamu ku kibwa ky'abajulizi Namugongo. Ekiwandiiko ekyavudde wa ssentebe w'olukiiko luno Omusumba Joseph Anthony Ziwa oluvannyuma lw'omukulembeze gwanga eri Kaguta Museveni okusooka okulangirira nga bwe bikujjuko ebyongezeddwayo obulwadde obw' Ebola. Omusumba Ziwa agamba nti ebikujjuko bino bijja kukwata kirwa mu bigo ebyenjawulo mu Ekereziya mu ggwanga nga birungamizibwa abasumba ab'enjawulo mu matwale g'eggwanga. Abakirisitu yabasabye okugondera ebiraga ebinaaba bisibwa minisitule y'ebyobulamu era n'asaba abantu okusabira ab'ebyobulamu n'abo abakosebwa ku abakwatiddwa obulwadde obw' Ebola. Obusumba bw'e Kasese obw'Abakatuliki bwebadde bugenda okukulembera ebikujjuko by'Abakatuliki eby'omwaka guno era bwe bujja okukulembera ebikujjuko eby'omwaka 2027 olunaku luno mu Uganda lwe tujjukira abajuliza abawera ddala 45 abawaayo obulamu bwabwe olw'eddiini okubeera ddala mu mwaka gw'1885 okutuukira ddala mu 1887.